Nikitoka tu nyumbani natumai kuwa wajua wewe ni wangu. Even though uliniacha kwangu nakumbuka uliponipa mawaidha bado nikaichukua kwa furaha yangu. Nilijua yalikuwa tu mipango yako. Tumetoka mbali bila mali, ukawa nami kila hali. Haungekubali niende mbali, baby. Mina kupenda, rudi tu nyumbani. Hakuna maswali, imagine bado nakujali. Nimekubali, no need to blame. I know that you got me. They say they think that you still feel me. Na mina taka kuamini, nimekubali. I feel nipeleka mashambani kwaona wazazi hata majirani. Mimi nakupenda na kujali, kwa hivyo tafadhali rudi tu nyumbani. Since you left my darling I'm so black, the south, the sea, the signs, this is so real. Mimi nakupenda, rudi tu nyumbani. Hakuna maswali, imagine bado nakujali. Nimekubali, no need to play. That you got me. They say they think that you still feel me. Na mimi nataka kuamini, nimekubali. I feel.